Kupenda kupitiliza, you know that is true. Kukupata miujiza, baby you girl. Oh, many to reason, bro. Anatamani hii dunia ingekuwa yako. Moyo ni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ingekuwa wako. Moyo ni mekususia kapeke yako. Kuniko ana niliwaza kwa roho. Oh, mahaba shikamo oh, yawe nilimaza kwa roho. She's my darling, she's my darling, she's my darling, yeah. Toto nzuri na show show hatari, show hatari, show hatari. Anatamani hii dunia ingekuwa yako. Moyo ni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ningekuwa wako. Moyo ni mekususia kapeke yako. Kujua rana we baby.
Remix killer.